budde buvudde ke ddibale kangolokoke ennaku zino obudde nga bwanguwa banange musula mutyabeeyo mu kikulike kiro otunda yabukesezza yeebale nze kiroto kye ndoose mu kiro kya leero kizijukiza ebyedda ebyayita ndoose tulinde nasuuna atunyumyanga tendy eno okwekakasiza ensimbi omuwasa oba yanjogeddeko simanyire katuukeyo obutuuso osanga mmaze ebbanga gwanvu oba nkuba essimu neyereka nfune sipenso wano ntuukeyo ndaba ewaabwe siwala bwewa sipenso lontwala onsuleeko ekalungu mulabeko nasuuna ate nzire tulayiva gisimbule mmoloka tuleetweyo n'obudde tumusanga eka ng'akyebase nasuuna olukeera lw'enkedde yasize obubi omumanya omulabira ku nkeera nga nze mama tonenya kulwayo nnyo mbadde mu kunoonya nsimbi nga bwe nagamba omwagalwa tutuukirize endagaano ya fleri gye twakola nti n'oligwa wendigwa mama ne yange mama kyasula bubi ng'edda njagala tuteeseemu twankwatako juzi saawona embaga gye tukuba nasuuna nkubbireko njabo manya ejja kuyiwa ssente nnyingi kawundo kakubye eddirisa ejja kuba mpeta namba katusaliza abalabi neeyaga ziramu nfuna abanye nasuuna olabye otamaamu omukwano gundiubisembera
muganza sente wakabire waliwo ensonga byeimu kubinda ez'okwatula muganza gwe wannema z'obweyamu ekirala endagaano gye wakola yambula akusuubiza kira ku mantu manyi nange naguma neetuuka wenkoma yuza amawulire gantuuka oli mutambuze kulukunda ebaka abasajja nabo towena duniya eno wetuusa kati tusaana kwekuuma naakuteeka wanga gwatawena sandifuddeyo bwekyo ekyobutayisa ekyokunteeka katebe ekyannuma kukyo ngamba kumpasa ebbanga liweze n'emyaka giyiseewo ng'esatu nange naguma neetuuka wenkoma sijja kukisa ebyange ebyakoma sebbola wumula ebyange ebyakoma naguuli gwali gwa bbaala gwakoma
enviiri ku mutwe gwange ziweddeko mpulira ngudde n'eddalu mpulira nkondoye nasuuna kiki kyonna nze gwe kumottola eggambo erisukka mu kirenkaago ddinkuba afazaali singa osiriseereka mpite mwannyinazajje naye awulire ensonga zo leka nkube essimu mbangwa jje 2527 alo 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 baaba mwannyina jjanga owulire omukazi gwe njagala neesase mu dakiika 2 banga otuuse jjanga owulire omukazi gwe njagala neekubye bwe mbadde mmalira obulamu bwange ndabayo obwejulirira baaba okwetuga sookuva kuzira okuswala ate okufa kukiro okuwemuka
babakyala bannange munsalirewo nammwe oba nnina ensobi oba abakyala bannange munsalirewo nammwe oba nnina ensobi ngirabeweeri oyo omusajja yannimbalimba yannimba ntwale gyasula yeyamanga bwagenda okumpasa kwanze oba beguli kikole saalema muwulire bwe yannimba omwami olikwe wendigwa maama neeyame nange bwe nnawulirako ebyo neebuze ebirungi biri ebyaffe neetona omwami olwamala okufuna kyayagala yafuuka musugwe kanenya kyannuma yandeka ntereezezza ku katebe nnannabi yadde akatole ka sabuuni kaabula ogwo omukwano gwe nnabakinange kanjira mulumya abonere nange yannumya ebiro bibi baabajjo gye tanenya baleyenyikawo wale mwawummula baale namugamba ntya nga yanyamba kyate mugonzo yandekawo yankima awo tekijja sebone bweru walusukunda olulekawo omwaka nga terulimwakimanye luzika sebone bwekabaako kubona okalekawo omwaka nga tekayitwamu nako kazika wadde nga yali mbuza oba ti nga wajigula sanga yazaala ddana ebyana biikuzi kale kubyamu nga nze gw'otasasula sebo wakola bukozi woda n'okola chituse chiche chikutuse kubera mugumu ya tule songazo mukazi chakulia bwongo ya kutusiza kwecho nojulia babo kwetuka
alisi nasona arabika nchaye kubampulira bya yogera bingi munange bigambo bya yogedde bingi mbona moleka wipanga kwangu omuntu gwe nali ngambye nti tukubembagala bayo bwakyusiza obuku nswadde nzokufa ku kiro okuswala ate okufa ku kiro okuwemuka
tolira kinene ebyo ebibeerawo byansireka nsala esala amagezi gaagano oba mwana muwala agaanye tunoonye mulala abakazi bangi alabika yafunayo omundi engeri gy'omaze ebbanga egwamu
okunoonya kyangu nnyo naye simanyi nga ndifunayo mulungi ng'ono kibadde kirina ebbeere nakabindako kalaba kangi kibadde kirina eriiso ekikulakyo kiraba kyawo olwawo okusanga omukazi nga yaterera yenna nabulako wakyamye ng'ono waliwo okulungi wa feesi nga magulu ga nkobogo nga ate n'abamu akabina kaabula n'osangayo bana beerwa entukwe tekuli nga ate emimwa minene gambye n'otamwa waliwo eyaterera figa nga akabina alina kyokka n'abamubi mu feesi nga atusa sako n'empisa ennungi tebasangidde olwawo okusanga omulungi afumba kale ndi mujja wange ono ku kiro okuswala ate okufa ku kiro okuwemuka
kwatuura omwana kumala lusiko solo baagali mulekebye eyagala lyejjusa bangamba tolina abakazi bangi lwakite twesibakwabo mwannyina lwakite tugende wa naiti mwannyina ndaba ne naiti nakyo kirungi
naiti takyaliye waabwe naye yafumbirwa ssebo mukasa yankuba beneki n'enkoma
ate mama mubiru kadija waffe
oyo yabuuka n'omusajja n'abula
ate namalo waffe oli ow'evvumba
oyo musisa ayinza okunzita
mpozi yali mukaabandi
owaayi nakigwamu obugwa nange ssaamanya
kasita tulina akasuka nasolo anavunda ebyokugadda nasuuna byamuke
nasolo yansubye ezzadde yantama sikyayagala alabika sakalumba ekunzitaka engeri gye yagaba omwana wange yadda ku nsuube ne mukiikira ensingo kyannuma mpozi nali sikugambanga kino kito kyansuube ekyagabwa n'erinnya eryali limutuumiddwa yali mujjako erya muganzi w'oliiri eryakala bunna akasajja kanjooga ako kakola mu wiino mbw ate katunzi kacyakala singa namumanya erinnya yalinguddeko nnyabo nga n'omudaala gwe ngumanyi waakola mukasulamuko n'akaamyako kyokka sinakafuna linnya kampona kagira akanoonyereza bwe nnaakafuna erinnya munaawulira ekyakola eryo kasita ne nasuuna wunaatuuse oba nzigira mwansabe mugatte yogera ekisembayo maama oba weeremye ŋŋende
nakubulidde ebyange ebyakoma
bateekomyewo munnange ate tudde mu ntegeka
wewandikawo nange nenfuna
ani ge wafunayo ate oyo
bale ge nafunayo nange mbangi
lwaki tomulekanga ate nze nasooka maama
wewandikawo ebbanga eggwanvu
kale obanga bw'ogambye weerabaleka ŋŋende njakufunayo nange asaanira